Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alal bare sappo e joyi lewru juin lanɗo junno balɗe meɗen jeena yamde ƴaɓɓirima Silima e sappo ɗiɗi nder maison de la presse Bamako. Oɗo wattu goto wodi dow radio dande Douansa. Wande Moutifa jettoɗa Douansa wattu joni yamɓe jogui toon tiɗalaji mawɗi ko nayri bangal courantaji ɓe mbi wakkati fuu ɗum taƴa nde galluji mabɓe ɗiɗe. Kanko keƴar fed des nations unies leleydi meɗini mo noddirta El Hassim Wan altinere ƴaɓɓinonde o holliti metti makko sanne hono yaɓɓugol ɓiɓɓe adama e haqqeji muɗum wonde heɓirde sembe le nokko. Balɗe seeɗa tan heddi examen ŋaji ɗi puɗɗa leleydi meɗen ndi ɓande Bamako fan jottuɗa gaw motti kañe seguɓe kollitiɗi yoga heƴƴoyeɗi ka fuu jangguidama toon ɗi wonon sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygalo jooɗiɗo microji ɗiɗo kanko noddirteɗo Gagny Kanté wonto ɓoggi jamɗe toɓɓe kollitiɗi le gallure mottinde wattu joni tiɗalaji mawɗi wondi e mate toon kono ayri bangal taƴugol courantaji ɗum fuɗɗi toon ila le lewru avril ndu fa yettade ñalawma hande o. Hewɓe golle wonɓe toon ɓe mbihi sa ƴeewi golleji muɗumen ɗi ɓuytiki sanne ɗum wonon kamɓe golliroɓe courantaji wonɓe toon ɓe fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Samasiku.
Kadia Koulibaly yo jagotoɗo to luma motti ko o yeyata woni ndiyam ɓuɗɗam e jingaji. Madame Koulibaly woytike bonandaji ɗi taccugol courant yottata golle makko o.
Hikka ka wala fuu komi keeɓi gollude, firi ko goto tan joguinomi, mbiɗa heɓanno e muɗum sanne ɗum. Nde ñalawma mbiɗa wawi hebbindemo glace mo jeeyanmi cili ɗiɗi, ga hande kami donkuɓe feewi heɓude jiyam ɓuɗɗan komi jara.
Noona ko noon ɗum to jeeyoɓe liɗɗi ɓe saabi raf heɓugo glace liɗɗi mabɓe mbawatake feewi resede. Ɗum woni ko holliti Mamadou Minandiou Traoré.
Illa lewru ramadan faale ñalawma hande o taccugol courant o waddanimin bonanda mawɗo. Mbiɗa mbawi wadde balɗe sappo tawa wala fuu komi golli saabi taccugol courant o. So glace o heɓatake wala fuu komi mbawi wadde.
Seeɗen oɗon nokku o na woodi atelier menuiserie métallique sori saabi taccugol courant sato jamma o gollata. Alhaali tampinɗomo sanne neɗɗo wawfe ñallude gollude jogtitade ɗum jamma e wimako ɓeydade ɗiɗo telaji ɗi na woodi facture ngaji courant.
A iwan nokku maɗa gara fa golla saabi taccugol courant o wala fuu ko mbawɗa wadde. Tawede courant o heɓatake fuu komi joɓata e facture wala fuu ko ɓuytoto e muɗum.
Ka noon ɗiɗo wattuji ɗi ɓuuri fuf iwde sappo e tati yaade sappo e nayyi juin ndewa muña heɓama. Ɗum ko holliti apprenti en ɓe
keñe fa warde ñalawma hande o ka courant o ana ɗo. Ɗum ana weeli min sanni. So ɗum heddirike noon ni min gara min puɗɗita golleji amen ɗi.
Gollirde kewɗe ɗum goytike kuteji taccugol courant dow golleji mabɓe. Hono radio ji gonɗi toon donkiɓe feewi humcande hoore heƴa golleji mabɓe no haniri. Kamara muɗum jaati fay ɓowata jamare nde landinan majere hultingol metti.
So iwri mutti e gardanɗo Douansa ɗo wiyama balɗe hande le nimre ɓe gontoon noon jamare wonde toon nde hollitiri wiide kanko keƴat fedde e demde leygal lure Douansa nde o yokkulati sababu muɗum yo yoga groupe ngaji mabɓe gonɗi toon kañi en booni. Wattu joni o wi groupe ngaji kisidu keɓama toɓe gondi e moƴƴinde ɗum. Keɗɗemo kanko noddirteɗo Famoussa Koulibaly o yo kanko juɗɗuno golleji e demde to Douansa taw komo sifi dow hen dow faccitago Ali Sisi.
Moteer ngaji ɗiɗi kesi min jogui won yogaji du darnoɗi. Gam moteer ngaji kesi ɗiɗi ɗimin keɓiɗi juinama iɗi golle ɗum. Ga golle juingol majji timma e faham. Wajibɓe dooma golle o timma yella moteer ngaji ɗi fuu ana heɓa golle jidde. Ko metti hen koni woni faale ñalawma hande o ka golle o heɓaye yettinede. Ɗum saabi so tiɗɗala yogaji ana maati. Groupe o a soodi ɗum garanti ana e makko. Wajibi coɗɗo ɗum o na neɗɗo golliromo o ƴewto ɗum saatu. So wana ɗum wana golle edem. Kanko jeeyi haybude groupe o. Ɗum waddi ɗiɗo tiɗɗalaji matiteɗɗi.
Ɗiɗo kabaruji fana mba heɓe dow beme amen ande to dow page Facebook kaña compte Twitter studio tamani. Kanko ɗon keƴar fedde woni nde wakka nde wonde haldinde micciteɗen wiide batu ministre ma ɗon wonde wadde le nokku noddirteɗo New York fa ƴewto yalla golleji ministre maɗi ana keɗintine ley nokku o ana hono wori. Le on ɗo wattu fo keƴar fedde nations unies nde le leydi ndi noddirta El Hassim Wan o holliti metti makko sanne ñalawma hande no haqqeji ɓiɓɓe adama en gonde yeɓɓirede le leydi. O wi wakkati fo guɓe ɗeɓe noddir terroriste en ɗe gollan civil en ɓe ko boni fa keɓen famtata keɗɗe Mamadou Samasiku.
Ley ko ɓami haala yesso conseil de sécurité ONU kadiado ministre El Gazim Wan holiti November ni alhali denagu leydi ndi buru fuf len nokuji keritati e wuddu leydi Mali o wotiga dun alhali menaka lati do sababu temede kewde maybe egube e wi kadiado ministre rafu denagu na jokiti yirwinde basi jakunde jallini eti allaji jogolalamu be dadi dun dun gube turus en ngadobe bonandaji fewde civil en e jawdi mabbe e kaydun hipngoji fewde larmi Mali e ministre fande le tongane de yeddugol hakkeji tomonta en yirwi bangal garangal habotobe Wagner le Mali e le chakita hala mako El Gazim Wan holiti wiide rafi holare hakune gube cinbe talkuru jam aljendu lati ke sababu ti allaji hadoji kawar mudun yarde yeso fedde haybonde goldeji talkuru dun wayri batu gila octobre 2021
konayri bangal examen ngaji leedi meden di wattu jorbi dum wondi lanade do bomako do kanye le kedle di kambe lamibe kabaru jande lekkolle nokkobe bi hisa jewi hejjoji di le tem dere fube jangini ko buri chapande jetti fa kebe famtare kedden Ali Sisi
gawo le saha leedi di hejjoji janginte le chuude ekol ngaji di ka wada mano yidira horebe chuude jangirdi wi ana jondori e jababuji kantidi lasana kumare woni joko lamido academy gawo
au niveau du df on a 4000 340
kuburi sukabe ujinaji nay kani wande def kap o an bado e sukabe ujinaji nay do bak do ko buri sukabe ujinaji tati no golle o fuddirino gasi sukabe ngombe nokkuji to denagu wala ngartirete to denagu woni
centre qui se situe dans des zones beaucoup plus sécurisées
les régions muti imoto unay nay chapan jetti go wonton hikka ngadobe def bedo imotobe fu waran sakele chuudi jangirdi chapan tati nay di chuudi jangirdi nay ngadobe arabbe hedinte mudum hore be ka holiti wiide dabereji di ka fufi hama yalla bedo imotobe ana heba imare defu o fafeo roger dako woni lamido kap muti le temdere he yoji kande janginere di fu chapan jetti jiddi wada mahi nukule to mi mili sukabe fama sande mi birfiti to he yalla be keba famude no dum wordini ka ana janni seguɗo kulle ɗe fuu landinama yalla imuji defu ana heɓa wadde no woɗiri drissa tarawole woni lamiɗo kap segu
kap segu ana jogui ko ɓuuri sukaɓe ujunaji jeegom kanɓe feccede e centre capanɗe nayyi e jeegom heƴoji ɗi fuu ɓe jangguinama mi weltike mun sanne ko jaltimi yiltaware ko mi tawe ɓe gondi langininde sal examen aji
micintinde tan wiide imuji cap waran fuɗɗude altinere nogay lewru juin hitande 2022
en kalano kabar tiɗugol kuɗɗe ɗe le leydi meɗen ndi wattu jonoɓe mbi sa ƴeewi kuɗɗe kewɗe kañum coggoji muɗen ngabbi ɗon ɓamde gawri fa jottoɗa maaro fa yetto neɓam tigaji kañe ko nandi e muɗum fo coggoji muɗum jippaki fewi gasuji ɗiɗum ɓe mbi heɓude ɗum le lumoyiɗi ɗum wona ko yaafi Mamadou Samassé koye Ali Sisi
le lumo wolofo bugu yoga e julaɓe ka holiti wiide ngabbugol coggu kulle ɗe yimɓe hasindine muɗum fa wuura saabi ko kammu o toɓa e sanne kono woɓɓe ɗum holiti wiide ɗum ka ko yimɓe waɗa e demal ngal wattu no hani wadde ɗum saabi demal rimo no milli kanko Dawda Coulibaly jeeyo nguure
kamaɓe wadduɗum ɗoni
cakuru bambaɗe an sotte ɓamde uynaji jeefa yetto uynaji jeegom cakuru gawɗe an sotte ɓamde uynaji jeɗɗi yettede uynaji jetti noon cakuru mbayeeru dow wori arande yimɓele ɓe an ndemanno sanne ka wattu joni o jamar nde fo nayri ko banggal remde haɓurima dow fa heeɓa kalisi ndunggu ne ƴaɓɓata ko lebbi tati le nokko o so kalisi heɓama ñamde heɓaka ɗum
comotoɓe kañum en ka holiti wiide cogguji ɗi no wordide lumoji ɗini ka wawa heddade eɓe nada kanokoɓe leydi fiyana ɗum dabere
bidor 20 litre arande an sottoɓe ande ujunaji ɗiɗi yettede ujunaji tati wattu jonoɓe yeehi fa ujunaji joyi ñamriji ɗi fo coggu muɗum ngabbi miɗen jiɗɗi lamɓe ñifa oɗo basi kowoni le leydi meɗen ndi sona ɗum tiɗalaji ka matama yimɓele mbawa fe remde nde oɗo
gasi oɗo heydinaka bangue fewde e nabbugol cogguji ɗi gasi kiloji sappo e ɗiɗi jeeyetenoɗo yontere ɓettine uynayi ɗiɗi hande uynayi ɗiɗi temeɗe jeegon yeeyirtel nokkul yogaji
ni wakilin kemesoaji
warmi ujunere e temed tati cewɗi seeɗa tottiteɗa dow butel gas ngel kilo ngaji jeegom coggu gasi ɗi ngabbi saabi de ko laamu o wonno ɓuytude ley hen ko ɗum yitaka kasen laamu o selli fe
haalaare
jeeyoɓe kañum en ka holiti wiide ɓe mbawa fey yeeyude e cogguji ɗi kanankoɓe leydi holitiɗi saabi le wimaɓe grossis 1 ɓeɓe comoyto to mu'en to teddinayi cogguji kolitaɗi
sen iwri do bomo ko do en jaram fa gaaw wotto joni be mi wona kebaado fu nyaamata mangoro le ngallure nde sabi de mangorore wotere don sotte ton bu tem dere chapande je fa yotta temedi de chapande je non be kollitir wiide kambe sotto wonbe ton mi ko lati sababu mudu sa je carton mangoroje ko gonno soddu ton ujinaaji joyi don yeyi wotto joni fa uina jeegom e bu temed nayna wakkati fa uina jeedi to fa keben famtar kedde mamoru sama seku
ewi dunke en cellal manguro namo en jati tergal neddo yimbe le hebben natoro dun ciagal nyamduuji mabbe kanon to gawtun manguro tiidi fa jabbiti cogu manguro re yo hakunde buudi temdere chapande joy e temedi chapande joy hunde mettine sanne jamare tunde
nona memarete de man
minen kami darni fe nyamure mangoroje de odo wakati cogu manguro goto ana tiidi fa wala do hatta manguro goto fu temedi didi hoto min jaata hunde fu ko niwi wala gawdo mangoroje kebete le leedi malindi woni ko tiiri ni hande gaawdo fa wawa soode mangoro goto fu temdere sefa
500 francs d'unité
so bangal rewbe njeyobe mangoro be memi hala dallaji kiwdi lati di sababu tidala cugu o wakar joni to gawtum
mangoroje de wala do karngay di dum mutti warde gaaw mangoroje amen de fu niger yoto carton goto fu unay je sefa wonno bala nyalo mo hande unay jeego yaade unay jiddi sefa dum sabi so mo tiidi
dawo irga
joon en zardingaaji gonbe ton ledde seeden tan jogi e mbawata fi darnaade kasindine jamare nde alhali region o jaati sawbinta yirwere manguro keddana Abdul Karim Samba joon zardine
le climat
nuko ono wordi gawdo on yana tiidi awde manguro faafuda so wona dun seeda kana hebe don gawo e mangal mudu fusa yelikele mudu mangoroje didi tatina naitan jiata le nukul yogaaji kon jiata to ne ko fu atawa yimbe tuti dum le galleji mu en yalla e be keba ko be nyaam gesa fu wala to mangoro waaji awe yalla na uyta tampere yimbe ngombe dobe
to gawton beedade e mangoro tidalla cuggu o na yowi dum do lemburu e dene don ko Adizatu Mohammed mayga hebani sjotamani gila gaw
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union Européenne
sekrab ñeelo neen le raison gaaji meden e puddira nokku no dete da kajolo be kolitide datol hakkune kajolo e zego ngol ngol uttam jundi mu dana waray kilo nga chapantati e jagom ngol do datol fuddi nawma ila le lewru janvier 2018 kanko horeje leedde Ibrahim Boubacar Keita wakkano mo gollano ton hejjoji makko di kanko fuddo dido golleji uru de ngardam faado korodo nyaloma kejjenaado ko nayri bangal fina tawabe puddi dun ton le nokku no derte lise abire goro de ngadan dun ton ko yaata le yontere hollitam wer sisil mo ciubi ton ko darnde suka be ko nayri bangal no jande hane wel trade le leedi malindi do hollitam ton fina tawa fa yetto kanye jimi e birki sembe celde fu be ngaral wadde ton be bi so be tilo hande do yamberle cekiti yontere de dubbe ngadan ton ko nayri bangal jamma fina tawa urudan gartan fa nokku no dirte de kita nokku mo dirton sebe koro idum le lamu kita wiama le sappo e didi lewru juin jabbe non do sukab jokol wonbe tobe be jehi be girto yi goriyaji gondi le odo nokku woni fana mud fab jelon be kan sakirade kasaraji kammu le odo nokku sekrab rokkaten bete hande do kabaruji meden ni mi joti on sanne hedade hejju jame dido kabaruji farba hebe do bema me ande de so ngadi www.studio8.org no noddi do do numero via mo mere mere 37321 fande fan je fe no konandir on no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam